Mubandanya gukurikira na radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Mu mwanya muto muratega amatwi ikiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi badusangira ijambo kuri mikro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho rimaze hafi imyaka 12 kuva iryo tegeko ryemejwe n'abaturage mu itora. U Rwanda rwayobowe na perezida umwe kugeza n'ubu ukiriho, ni perezida Paul Kagame. Nyamara guhera mu mpera z'umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu, ibiganiro mpaka ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo umukuru w'igihugu Paul Kagame yongere kwiyamamariza kuyobora u Rwanda byatangiye kumvikana hirya no hino mu gihugu, mu nzego zimwe na zimwe z'ubuyobozi, mu mashyaka ya politiki amwe n'amwe aravuga rumwe n'ubutegetsi, aratavuga rumwe nayo, impaka ni nyinshi. Ese ingingo zikumira perezida w'u Rwanda kwiyamamariza manda ya gatatu zahindurwa? Mbere yo kuganira n'abashyitsi n'impuguke twatumiye, ndabanza kubumvisha inkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye mu minsi mike ishize, aho izo mpaka zatangiye kumvikana mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Eric:
Ibiganiro mpaka ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga umukuru w'igihugu Paul Kagame kongera kwitoreza kuyobora u Rwanda bikomeje kugaragara ku mpapuro za mbere mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Itegeko nshinga rigibwa impaka ryemera mpande ebyiri kutorewe gutegeka u Rwanda. Ibyo kuri uyu wa gatandatu byatambukaga kuri radio y'igihugu byahaye ijambo bamwe mu baturage bagejeje ubusabe bwabo mu nyandiko ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi, basaba guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza. Bavuze kuri radio y'igihugu ko ubusabe bwabo bushingiye ku kuba Perezida Kagame yarabagejejeho byose yari yarabasezeranije, bityo ngo kumubura mu buyobozi bishobora gusubira inyuma. Mu butumwa bugufi bwaturutse kuri telefone ngendanwa ya Bwana Fidele Ndayisaba uyobora umujyi wa Kigali, bwasomwe kuri radio y'igihugu bwemeza ko ku rwego rw'umujyi wa Kigali basabye ababishinzwe gutangira kubahiriza ibyifuzo by'abaturage batuye Kigali. Bwana Fidele Ndayisaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize njyanama z'uturere n'umujyi wa Kigali aribo bagomba gutumikira abaturage.
Ibyo nababwiye ni byemejwe n'inama njyanama z'uturere two mu mujyi, ni inama njyanama y'umujyi wa Kigali nk'abahagarariye abaturage batowe n'abaturage bashinzwe gutumikira abaturage babagezaho ibitekerezo. Ibyo rero njyanama mu mujyi z'uturere two mu mujyi n'iy'umujyi nyirizina zarabigaragaje zisaba inzego zibishinzwe ko zumva ibitekerezo n'ibyifuzo by'abaturage.
Ibiganiro nk'ibi byatangiye buhoro buhoro bituruka mu bitekerezo byanditse binyuzwa mu bitangazamakuru, byose bigusha ku kugaragaza ubunararibonye bwa Perezida Kagame ko nta wundi ukwiye kandi ushoboye gukomeza kuyobora u Rwanda. Ku bya radio y'igihugu bari babiteraniyemo kuri uyu wa gatandatu barimo Maître Vaud Uwizeyimana, Vice Perezida wa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko. Uyu akaba agaragaza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rikwiye guhinduka Perezida Kagame kongera kwiyamamaza. Maître Uwizeyimana avuga ko byaba byiza nta mupaka wa manda waba mu itegeko nshinga, ibitekerezo by'abaturage bikagira uruhare mu kwitorera uwo bashaka. Atanga ingero z'ibihugu nka Canada yabagamo mbere yo kuza mu Rwanda na Isiraheli, kuye abaturage batuye umutegetsi ntabageze ku byo yabasezeranije ngo bamukorere icyo yise kumwamurura izuba riva, bityo ngo kuba abaturage bagisaba ko Perezida Kagame akomeza kubayobora nta kibazo na kimwe abibonamo. Maître Vaud avuga ko bitewe n'amateka y'igihugu bwacyo abantu bakwiye kwirinda politike bakopeye ahandi. Kuvuga ko manda ebyiri zihagije mu bihugu nka Amerika, Ubufaransa n'ahandi bavuga ko bagendera kuri demokarasi ngo ntago byagombye gukora hano mu Rwanda. Mu minsi ishize abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi mu turere tw'igihugu basabye ko itegeko nshinga ryahinduka Paul Kagame agakomeza kuyobora u Rwanda. biri mu mujumwe w'ibituruka mu bahagarariye amashyaka adakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda. Bose bahuriza ku kuba ngo hari abaturage benshi badasiba kugaragariza Perezida Kagame iyo yabasuye ko bakimukeneye. Uwavuba wari watoranijwe kuvuga mu izina ry'abatuye Muhanga ubwo Perezida Kagame yajyaga gutaha urugomero rw'amashanyarazi yamusabye ko yakwemera bakazibanira kugeza ageze agarutse. Ababibona bitandukanye ariko bo bavuga ko abanyabubasha bari no kwisonga mu kugaragaza ko itegeko nshinga ryahinduka, bari inyuma mu gucura ibitekerezo bibumbatiye ubusabe bw'abaturage. Kandi nibumva uburyo itegeko nshinga ryavugururwa kubera umuntu umwe rukumbi, kuguma cyangwa kuva ku butegetsi ku bushake kwa Perezida Kagame bikomeje gukurura impaka, nyirubwite Perezida Kagame yabibajijweho kenshi. Ibisubizo bye byakunze gutandukana hamwe agasaba gutegereza igihe kikagera, handi akavuga ko atazasubira kwitoza. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ndamushimiye Eric Bagirubusa. Nyuma yaho kandi umunyamakuru Eric Bagirubusa yavuganye n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta bumvikanisha ko impaka nk'izo ku itegeko nshinga nuko ryahindurwa zije hakiri kare, cyane ko hakiri imyaka ibiri irenga kugira ngo manda ya kabiri ya president irangire. Uyu munsi twatumije impuguke ariko cyane turibanda ku bijyanye n'amategeko. Ndabasaba babanze kubibwira.
Nitwa Frank Mwine, nkaba ndi hano London, nkaba nkurikirana amategeko mpuzamahanga na politike, nkaba rero nkaba ubungubu ndi mu Budage mu rwego rw'akazi.
Ndabasuhuje bwana Frank Mwine, muraho neza?
Turakomeye tiene, namwe muraho?
Natwe turaho hano i Washington. Twatumiye kandi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nitwa Claude Gatebuke, nkaba nibanda ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu karere ko muri biyaga bigari muri Afrika na hano muri Amerika.
Ndabasuhuje bwana Claude Gatebuke, murakomeye?
Mukomere.
Kuba twumva, nagira ngo duhere ku ngingo ikomeye. Frank Mwine, mbahereyeho, akenshi abantu bajya gutora muri kamarampaka itegeko nshinga mu bihugu byacu bakaryemeza ko ari itegeko rigomba kugenga imibereho y'igihugu. Muri make cyane, itegeko nshinga ryumvikana rite ku muntu usanzwe yumva ko itegeko nshinga ni iki muri make?
Urakoze tiene. Mu by'ukuri itegeko nshinga umuntu yavuga ko ari amasezerano abayobozi cyangwa umuyobozi n'abayoborwa bagirana kugira ngo barebe ukuntu bayoborwa, ariko ayo masezerano akaba ariyo ari hejuru y'andi masezerano mu rwego rw'amategeko mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ayo masezerano rero ashobora guhindurwa uko abaturage baba bishatse cyangwa abahagarariye abaturage baba bishatse. Ngira ngo ikibazo kiri mu gihugu cyacu mu Rwanda.
Ihangane gato Frank Mwine, tuhagere mu kanya, reka mbaze na Claude Gatebuke, we itegeko nshinga bwana Gatebuke mwe ni itegeko mufata mute?
Itegeko nshinga ni itegeko ry'ikirenga mu gihugu, ni ukuvuga ko nta rindi tegeko mu gihugu riba risumba itegeko nshinga. Niyo umuntu ushinzwe gukurikiza amategeko agiye gukora ikintu, hari itegeko rimwemerera, ariko iryo tegeko rikaba ryica itegeko nshinga, icyo gihe iryo tegeko ntago rikiba rigifite agaciro. Nta tegeko na rimwe mu gihugu, nta n'umuntu n'umwe mu gihugu usumba itegeko nshinga, ni ryo tegeko ry'ikirenga.
Mukurikira amakuru mu rwego mpuzamahanga, ibibazo by'ingutu ibihugu byinshi bikunda guhura nabyo ni ibibazo by'amategeko. Ese bwana Frank Mwine, guhindura itegeko nshinga ni ibintu bishobora gukorwa inshuro nyinshi? Ni ibintu bikorwa uko bwije uko bukeye, bigenda bite ubusanzwe?
Urakoze tiene. Itegeko nshinga ubwaryo nkuko tumaze kubivuga ni itegeko risumba n'amategeko, ariko ntabwo bivuga kuri itegeko ridahinduka, ni nkuko n'andi mategeko agenda ahinduka. Aho uravuze uti rihinduka gute n'iryari, nko muri Afrika ugiranyije muri Afrika ibihugu byabo uko biteye, itegeko nshinga rishingira ku bibazo bafite nuko ibyo bibazo bigenda bikoreka. Nko urugero tiene, batangiye itegeko nshinga mu Rwanda 1995 96 ibibazo u Rwanda rwari rufite icyo gihe ntabwo byari biteye nk'uko ubu ngubu biteye. Ni ukuvuga ko rero kuva icyo gihe kugeza wenda mu 2003 hari ibibazo uko byari biteye nuko bakore ku 2023 kugira ubu ngubu hari no kundi ibibazo biteye ariko rero kugira ngo itegeko urihindure biterwa n'ibibazo bigenda bivuka bishingiye kubyo abaturage bashaka kugeraho ariko kugira ngo tubaze ngo ese ni ryari biba ngombwa ni ngombwa iyo hari ikibazo ariko ikibazo nubundi iryo tegeko rikaba rikivuga ko icyo kibazo kuri kizakemuka
bwana gatebuke mwe kugira ngo itegeko mwavuze ko ari itegeko rikirenga kugira ngo mu byukuri rihame ribonere abantu bose abayobozi n'abayoborwa kugira ngo rihinduke mbese biba byagenze bite
ubundi mu bihugu bigendera ku mategeko kandi bigendera ku kuri demokarasi kugira ngo buri munsi mu nteko zishinga amategeko hari amategeko abari mashyashya hari ayo baba bari gukuraho yashaje hari n'ayo baba bari kugenda bahindura ibyo ni buri munsi mu nteko zishinga amategeko ariko kugira ngo itegeko nshinga rizahinduke hagomba kuba hari ikibazo gikomeye
kingutu rwose
nta nubwo akenshi barifata ngo barikureho ryose bashyireho irindi ariko kugira ngo rizahinduke hagomba kuba hari abaturage benshi bashyigikiye icyo kintu n'abanyamategeko kandi bakaba berekana ko koko hari impamvu ariko ibyo bintu n'ibintu nta biba gake cyane ku buryo bashobora kumara n'imyaka n'ijana itegeko nshinga ridahindutse ubundi ntago ripfa guhinduka gusa ngo kubera ko habaye event mu gihugu
ikibazo ku Banyafurika kenshi ni uko itegeko rihinduka kenshi cyane haba za kudeta haba imyivumbagatanyo yabaye hari izindi mpamvu zikomeye itegeko nshinga akenshi rirahindurwa uko bwije uko bukeye
ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12:00 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Bwana Frank Mwini bagezeho twatangiye tuvuga tuti mu Rwanda kuba itegeko nshinga ryahinduka ni ikibazo abantu batangiye kujyaho impaka kuvugana hirya no hino muri byo mu Rwanda bwana Frank Mwine itegeko nshinga ryagombye guhinduka mu by'ukuri
hari ibyo katebuke amaze kuvuga ko ikibazo cy'ingutu nicyo cyatuma igihugu gihinduka itegeko nshinga ariko ntasobanuye ikibazo cy'ingutu ni iki urumva rero ikibazo cy'ingutu imbere y'umuntu nka gatebuke cyangwa Frank uko agisobanura siko undi agisobanura ikibazo cy'ingutu igihugu kigifite uko kigisobanura nuko kiba giteye ariko tujye ku kibazo babaza guti ese mu Rwanda itegeko nshinga byari ngombwa ngo rihindurwe yewe navuga guhindurwa ku yihe ngingo kuko ngira ngo ikibazo cy'ingutu abantu bavuga no guhindura ingingo y'ijana na rimwe bashingiye ku ngingo y'ijana 193 ingingo y'ijana 193 ivuga ngo iki iravuga ngo perezida niwe utangiza umushinga mucyo ngiye kuvuga ngo initiative ni utangiza umushinga ugwenda itegeko nshinga akunyiza muri kabineti ikabyemeza ubwo niwe akabitwara mu nteko bikaba itegeko ni nkuko ni inteko ishobora kubitangiza ariko mu kinyarwanda bo bavuga neza mucyo ngiye bavuga nayo ngiye bavuga ngo concurrently ni nko kuvuga ngo perezida akora initiative na n'inteko ishinga amategeko akora initiative aho ngaho concurrently icyo ngiye cyabivuze nawe ariko mu kinyarwanda cyavuga ngo cyangwa uba ko perezida ashobora gutangiza umushinga cyangwa inteko ishinga amategeko nibo batangiza icyo kintu umushinga wa mushinga ukazavamo itegeko ariko iyo bigiye kuri ngingo y'ijana na rimwe tuvuga ariyo ireba manda za perezida na manda zo gutegeka kuba hari ibintu bitandukanye perezida na manda ubwazo yewe ndavuga ngo nguki rero yewe iyo ndeba perezida Kagame ibintu amaze gukora byiza cyane nabyo abantu bashingiraho bavuga ndabona ibintu bibiri icya mbere ninde ugiye gutangira ikintu bita initiative gutangiza umushinga kuko ingingo ya 193 irabivuga ngo ni perezida cyangwa inteko ishinga amategeko ntabwo ivuga abaturage kuko gutangiza bishobora kuba mu magambo bishobora kuba mu nyandiko niho mfite ikibazo aho ngaho ese itegeko nshinga rivuga ngo initiative gutangiza bavugaga kuvuga kwandika gukora iki none turabona abaturage ahubwo nibo bakoze icyo bita initiative gutangiza kuko nibyo abantu bavuga ngo abaturage barabishaka iko nibo bafite igihe ipfunwe n'ikibazo
ye aho nicyo zigikomeye cyane reka ngere kuri bwana gatebu kigatoya gusa ko umuntu yakwibazaho Frank mwene nko mubivuze hari uwagusubiza agira ati abaturage barabisaba ariko no kugira ngo umushinga uzatangizwe bivuga ko inteko cyangwa se president babifata mu ntoki byabo bakavuga ati dore ibyo abaturage bifuza tutangije uyu mushinga nabyo birashoboka ku ruhande rumwe ariko ku rundi bwana gatebuke kuba itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo president uriho yamamarize indi manda ni ikibazo cy'ingutu cyatuma itegeko nshinga rihinduka
itambere na navuga kuri icyo nuko kuri iyo ngingo bashaka guhindura yishana na rimwe mu itegeko nshinga icyo navuga cyambere kubyo Frank avuze nuko inteko ishinga amategeko ni intumwa z'abaturage za rubanda no kuvuga ko niba hari demokarasi abaturage bashobora gutuma intumwa zabo kubatumikira iyo initiative bakayikora ariko ubu ngubu mu Rwanda nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira ngo iryo tegeko rihinduke nta nubwo iyo mpamvu ishobora kuzabaho kubera ko icyo igihinduka icyo bashaka guhindura ni ukuvuga ko umuntu ubaye perezida yarenza manda ebyiri nk'uko byanditse ubu ngubu u Rwanda rufite abantu benshi kandi bazi ubwenge bashobora kuyobora u Rwanda ntabwo Kagame ari we muntu wenyine ushobora kuyobora igihugu cy'u Rwanda ikindi ntabwo Kagame azabaho imyaka ijana cyangwa imyaka igihumbi azageraho ate nk'uyu munsi akoze accident agapfa ni ukuvuga ko byagenda gute noneho itegeko nshinga ryahindurwa ikindi impamvu abaturage nta kuntu batakomeza gusakuza bavuga ko cyane cyane umuntu bahaye mikoro bakamushyira kuri televiziyo ngo avuge ko ashaka Kagame kuko turabizi ko umuntu wese utemeye ibyo Kagame cyangwa FPR ivuga mu Rwanda barabimuziza yagize imana baramufunga icyo gihe abakiriho hari abapfa hari n'abahunga ni ukuvuga impamvu ahubwo itegeko nshinga riri guhindurwa kugira ngo hagumeho umuntu umwe umuntu specific uwo nguwo Perezida Kagame ni ukubera ko Kagame akeneye icyo bita presidential immunity
uravuga ubudahangarwa bwa perezida
icyo kintara gikeneye kubera kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'1990 kuva ku muturage wa mbere FPR Inkotanyi yishe ibyumba ikagitumba cyangwa igabiraho aho igitero cyatangiriye kugeza uyu munsi kugeza kuri ba rwigara bari gupfa uyu munsi na miliyoni z'abantu zapfuyemo aho hagati Kagame abifitemo responsibility ibyabaye muri Kongo
ihangane gato bwana gatebukere tugarutse gato kubijyanye n'itegeko nyirizina bwana Frank mwine ku muturage w'umunyarwanda utwumva ubu ngubu bishobora ko mu myaka itageze kuri ibiri ashobora gutumizwa muri kamara mpakabati emeza iritora impamvu yatuma itegeko nshinga rihinduka kubera umuntu umwe ni impamvu isobanutse
ishobora kwisobanutse cyangwa idasobanutse ariko ikibazo kiri ngo hari icyo gatebe cyavuze wenda nkemeranya nawe n'icyo yavuga ati perezida arashaka immunity ariko siko mbibona yewe abaturage baramukunda nibyo ariko tuzabaturage urukundo bafite muri Afrika uko babimeze muzi ukuntu Habyarimana muri za 87 bamwitaga umubyeyi bamwitaga sugira sagamba tera imbere turagushyigiye ijana ku ijana Habya n'iyo gihe aza gutorwa ushikuri bari kumutora ijana ku ijana urumva rero abaturage babandi basanzwe batandukanye n'imyumvire yacu abantu tuvuga ngo barasobanukiwe barize kandi abaturage nibo benshi unabona bari ku mihanda bavuga ati perezida turamukunda n'ibindi ariko jyewe ndashaka kuvuga ese perezida we ni ngombwa ko yakongera akiyamamaza kubera ibyo akoze kubera ibyiza agize ku banyarwanda ngira ngo no ahubwo ibyo bintu byiza nakoze ntandukanye n'agatebuke kuwe arareba immunity gisiyo ndeba kuko ibyo ngibyo niyo amategeko perezida ashobora kuba ari umwere genda avuga ngo se perezida ibyiza akoze ese yaba ari impamvu dufite abaperezida nka ba Mandela kuki perezida atemera akaba nka Mandela akaba yicaye mu gihugu cye akaba umutware akagira inama abantu ese ni ngoma ngazaveho nabi yende bira muri context yuko ku umuntu akoze neza yaba ari impamvu ahubwo ituma aruhuka atari impamvu yo kongera indi manda
muri make mwe mukagira mutahubwo kuba imyaka 14 igiye kurangira ushatse wakongera indi myaka 2 hafi 3 Perezida Kagame yayoboye uwari Perezida Patrice Bizimungu avuyeho muri make wasanga ari imyaka 17 ukavuga uti nta ruhuki
abananiwe abakeneye kuruhuka kuba no muryango ikindi kimwe n'ikindi kinakomeye cyane tiene Perezida ni umuntu uburya ni umuntu ashobora kugira ikindi kibazo gituma adashobora kuyora ubumaze guhinda itegeko nshinga ese tubaze ikindi niba akomeza kuba bamukundaka kubera akomera akora ibyiza byiza cyane mu Rwanda nukuba kwa tazava huwa kaza tajia kujia za pira umu vada wabuwa ikini chivazo kichovita uena nubugami hanyama zwa wabuwa bati kukua preza tajia teneza none uza musumbula nunga nawe nunguzukuru za chabari ikini chivazo tiene
chabari ikini chivazo kuleze katibu chese mune vje kumitele yiteje kwa ubugarijo nukuru kwa ndaro hagazo bunguvu nibijo nagaruka wa mukanya hari impamvu mu by'ukuri impamvu ireba u Rwanda nk'igihugu wagira uti yatuma koko abaturage bahaguruka bagasaba ko itegeko nshinga ryahindurwa
ubu urebye mu gihugu muri rusange nta mpamvu ihari yatuma abaturage bahaguruka ngo basabe ko itegeko nshinga rihindurwa icya mbere nuko n'ukuntu ryanditse ntiryabombye guhindurwa ntabwo ari itegeko rihindurwa ikukerekeye manda ntabwo manda ebyiri ntabwo zirenga ku myaka iyo manda imara cyo gishobora guhinduka ariko kuri cyo guhindura itegeko bwaryo uko riteye ntabwo ushobora kurenza manda ebyiri mu Rwanda kugeza ubu nta mpamvu n'imwe hari yuko iryo tegeko rihindurwa nta nubwo mbona impamvu izaza izatuma rigomba guhinduka keretse abanyarwanda bose bapfuye hasigaye umuntu umwe ari ugomba kuba perezida akanakora ibintu byose impamvu abaturage babikora ubu ngubu yewe ngisubireho nuko abaturage bafite ubwoba abaturage batinya Kagame abaturage batinya FPR abaturage babonye ibintu byose FPR yakoze igihugu cyose guhera ibyumba kugeza icyangu ibyo barabizi ibyo byose byabaye bazi n'ibyabaye nibiba ku bandi batemera ibyo guverinoma ivuga uko bibagendekera abafungwa ababurira ingero ku buryo icyo FPR yabasaba cyose cyangwa se Kagame yabasaba cyose icyifuzo cye nicyo bakurikiza abaturage bazi ubwenge
ahubwo bwana gatebuke mwe muzamuye n'ingingo abantu benshi bakomeje kwibazaho ese mu by'ukuri ni abaturage basanzwe basaba ko itegeko nshinga ryahindurwa cyangwa se n'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi busaba cyangwa se bushakisha uko abaturage babyitirira kugira ngo basabe ko itegeko nshinga ryahinduka bwana Frank Mwine
yes Etienne gye ndavuga nk'umunyamategeko abaturage birashoboka ko basaba perezida nibyo nakubwiye dutangira nti burya abaturage uko bayoborwa bagendera ku kintu cyo kuvuga ngo ese dufite hari nibyo ngira ngo akomeje gatebuke aravuga ati wenda bafite ubwoba birashoboka ariko ubwo wase baboterwa niki kuko mu Rwanda ikibazo kinahari nuko nubwo hari abavuga bati itegeko rihindurwe abavuga ko ridahinduka ntibemerewe kuvugira aho ngaho ubwo gatebuke yagumye ko ari Kigali havugira ati gye sinshaka kuyo tegeko rihindurwa gatanga n'impamvu ze ubwo twumvise nka Frank Habineza avuga ati gye sinshaka kuyo tegeko rihinduka kubereza impamvu n'izindi ese iyo icyo abo bantu bavuga ko iryo tegeko ritagomba guhindurwa bo mu Rwanda baremerewe dufite iyo ngiyo umwanya wo kuvuga ibyo ngibyo nicyo kibazo kinahari cyane ariko niba tuvuge ko abaturage bavuga bati perezida adukoreye byiza turamushaka ngo asubireho kuko hari n'abanditse banditse wenda ntibavuga ko ari aba FPR gusa harimo n'abantu batari aba FPR hari abantu wenda umuntu yavuga ati abo bashyigiye bari kwishyaka rya FPR ariko muri rusange iyo urebye umwuka uri mu Rwanda kuva ku mupaka kugeze ku wundi abaturage wenda babikura mu bwoba babikura mu bushake iyo urebye muri mu ruhame bavuga ko perezida bamukunda ibivugira mu cyumba simbizi urumva cyaba ari ikindi kibazo tiene
cyaba ari ikindi kibazo cyane ko abatavuga mu butegetsi bwo mu Rwanda bavuga bati mu Rwanda nta bwisanzure buhari ku buryo umuturage cyangwa se n'abandi bantu benshi bashobora kuba bavuga mu by'ukuri icyo batekereza mu ruhame bityo bigatuma nizo mpaka zo kuvuga ko itegeko ryahinduka nta mpaka nyakuri zakorwa bwana gatebuke birumvikana uko biri kose n'urwanda uko riteye ubu ngubu n'ukurufata uko rumeze mukumva se ku muturage usanzwe ibyo ngarukaho cyangwa se mu mategeko muyarebye ingaruka cyangwa se inkurikizi byagira mu guhindura itegeko nshinga ni izihe ku mibereho y'abaturage cyangwa se ku gihugu bwacyo?
Ingaruka zihari nuko icya mbere urebye u Rwanda uko ubutegetsi bwagiye buhindagurika, abantu bose bagiye ku butegetsi bakomeje kubugundira bakabugumaho. No mu gihe cy'ubwami abami baricanye hagati ya Musinga na Rutarindwa donko bakorera na za kudeta. Iyo cyose ubutegetsi burambye bugatinda na revolution yo muri 59 kongeraho n'ukuntu na Kayibanda uko yavuyeho na Habyarimana uko yavuyeho na Kagame nakomeza cyangwa se FPR bagakomeza kugundira ubutegetsi ko bumeze, bizatuma n'ubundi butegetsi bwa FPR burangira hamenetse amaraso kandi ntabwo ari ngombwa. FPR ishobora no gutsinda abaturage bayitoye koko batanze ubwisanzure koko bwo gutora abantu, hakaba abaturage n'abantu bazi ubwenge baba bazi consequences zo kutavuga ubutegetsi neza cyangwa kutavuga nabi. Ni ukuvuga ko iryo tegeko igihe rizahindukira ni nkaho muri make icyo gihe haba habaye declaration yuko azongera hakaba andi marorerwa mu Rwanda, kubera ko niko buno butegetsi burambye haba mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi. Ubu butegetsi bw'abadiktateri bagenda bagatinda bakabugundira bakumva ko ari bo bonyine bazi ubwenge mu gihugu cyose, ko ari bo bonyine bashobora kukiyobora, igihe cyose birangira nabi. Naba Mobutu turabizi uko byarangiye na ba Kadafi na ba Saddam, isi yose niko bimeze. Iyo ngiyo niyo consequence, nizo ngaruka zikomeye cyane ku Rwanda, nuko icyo gihe abantu benshi bazahagwa kubera iki kintu cyo kugundira ubutegetsi.
Ndabashimiye bwana Claude Gatebuke namwe Twanzure namwe bwana Frank Mwiremwe, mwe murebye u Rwanda inzira rwanyuzemo mukareba n'amategeko uko ahagaze n'itegeko nshinga uko rigomba kubahirizwa, byaturuka ku bantu, byaturuka kuri president cyangwa se ku nteko, mubona ingaruka inkurikizi zaterwa n'uko itegeko nshinga rihinduwe ari izihe ku Banyarwanda n'u Rwanda mu bihe biri imbere?
Urakoze Thierry. Ntabwo twageneralize ibyabaye muri Burkina Faso, ibyabaye kwa Gaddafi, gese ko mbibona nge ndavuga ngo ese kuko ni ngombwa, ndavuga ngo ntabwo ari ngombwa, ariko impamvu ntanga si nyiza abandi batanga. Impamvu ntanga ni izihe? Ndavuga nti Nyerere yategetse kuva 62 kugeza 84 ndo yatangiye atanga ubutegetsi abuha Mwinyi, Mwinyi abuha Mukapa n'abandi. Urumva Nyerere yamaze kubaka umusingi wa chama cy'amapinduzi, yamaze imyaka 24. Perezida Kagame ntabwo aramara imyaka 24, ni nk'imyaka 21. Birashoboka ko ashobora kuzubaka umusingi, birashoboka nk'uko uwo musingi ashobora kutazawubaka. Ariko jyewe nishize mu mwanya w'u Rwanda imyaka 20, Kagame n'ibintu amaze gukora akoze ibintu byiza cyane. Niba koko abanyarwanda bamukunda, bibamubwire bati muzehe musaza ukoze biza cyane, none reka tuguhe ikiruhuko uruhuke. Abanyarwanda ni benshi, abanyarwanda bashaka mu munyarwanda usoboye, n'FPR ifite abantu, FPR ubwayo federa byivugiye ati imyaka 20 manda yanjye nirangira, niba mu byukuri nta muntu uzansimbura ubonetse mu ishyaka ryacu mu Rwanda muri rusange, nzaba byo nakoze byose ari imfabusa. Nicyo kintu ngiye nifuza mu Rwanda banetienne.
Ndabashimiye bwana Frank Mwine namwe bwana Claude Gatebuke, tuganiye ku kibazo cy'impaka zatangiye kumvikana mu Rwanda z'uko itegeko nshinga ryahindurwa rikemerera president uri ubu Paul Kagame kongera kwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora u Rwanda. Murakoze cyane. Namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbonye umwanya wo kongera kubatumira. Ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga ni ikibazo kireba buri munyarwanda wese, twifuza ko mwakwisanzura ku ijwi ry'Amerika mukatubwira akabari ku mutima tukaganira, kuko niko demokarasi yubakwa. Mwese rero turabatumiye kwitabira gahunda zacu za buri munsi kuri mikoro hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.